so famous. See tunakula bat, see tunakula bat, tunakula bat, see tunakula bat, see tunakula bat.
What we gonna do na tumesha get paid? Wallet iko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kwa bei. See tunakula bat, tuache tufurahi.
See tunakula bat, kama kwenye wisi ni chata. VIP sipping in the sea ushanipata. Sindo wale machali hatuli ukata. Na toto kama zimefeel si tunapakata. Hakuna matata, yani mambo bam bam. Si unajua tena mina warembo ni dam dam. Tena wana noma si moja tu ushanifam. Tuchome nyama kutu kichoma Mary Jane. Sio bata tu kukwa ni kanga. Ukeza kujirusha sawa huu umejipanga. Matawi ya juu R.I.P. langa. Bado si bata tunakula ki yanja. Shots at tequila taking shots at tequila. Man's really hot can me figure court ya chinchila. Si unajua maisha nye ni short kwa masela. Bola tule mua tule na hizi pop za pantela. Mo!
Si tunakula bat, si tunakula bat, tunakula bat, si tunakula bat, si tunakula bat.
What we gonna do na tumesha get paid? Wallet iko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kwa bei. Si tunakula bat, tuache tufurahi. Si tunakula bat, wapi location na wezi pata. Pesa za kishua tumezima di data. Ni mwendo wifi, black bottles ina pop by. Hakuna suit and tie, ni kitaro tume drop by. Ha, I got a bad chick kwenye jet ski. Life on the beach kwenye yacht you see to testy. Blowing speed, yeah, ndo manake hakuna cops here. Acha moto wake, acha batelike. Out here, out here, my cheese on a bowl daily. Out here, I'm the mwenye mchuzi wa kitapeli. Mziki wa kishua, matanuzi na kujivinjari. Na toto wa kishua, mbao wa skizi hata kisengeli. What we gonna do, na tumesha get paid. Na ndomana tunapiga gama booze everyday. Tutajenga kesho, tupige doors for the day. Kama fresh, ndo tufanya matanuzi, usogope bay.
Si tunakula bat, si tunakula bat, tunakula bat. Si tunakula bat, si tunakula bat.
What we gonna do na tumesha get paid? Wallet iko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kopa bei. Si tunakula bat, tuache tufurahi. What we gonna do na tumesha get paid? Wallet iko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kopa bei. Si tunakula bat, tuache tufurahi, tuache tufurahi.
Si tunakula bat, si tunakula bat, tunakula bat. Si tunakula bat, si tunakula bat, tunakula bat. Si tunakula bat, si tunakula bat, tunakula bat. Si tunakula bat, si tunakula bat. So famous, nigga gonna be touch.
Touch, touch.
So famous, nigga gonna be touch.
Here's another one.